ingoma kasupraya minamba supraya.com
ndo mimi huyo Mohamed Adam leo nakuimbia leji
B7
napenda kikushika unaibu ukiniacha utania zibu penzi lako salami naria budu neno nakupenda kwangu miswa wabu napenda kikushika unaibu ukiniacha nitapata tabu penzi lako sala nalia budu neno nakupenda kwangu swa wabu I say kama kupenda ni zambi nimeinua mikono nitazidisha maombi penzi hali na kikomo moyo ni umeweka kambi kweli hali yomo yamo tuzikumbuke ahadi usikikatae kisomo kompa 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 gomiko oe asagodie mimi nisikilize mimi kama itafika zamu yake ya kufa naomba unichukue mimi sagodie mimi nisikilize mimi kama itafika zamu yake ya kufa naomba unichukue mimi penzi lako kama sumu ya nyoka moyo umesha paralyze nitinge suti na moka ndo watufanye surprise penzi lako kama sumu ya nyoka moyo umesha paralyze ningefanyaje duniani kama usingezaliwa mama nusu ya uhai wangu ningetapeliwa mana ningefanyaje duniani kama usingezaliwa mama ndo mimi huyo Mohamed Adam niko na Mox B7 I love and quiz Mr. DJ Dual Fashion Sankaya Man Killer Mfaume Expressive Lucas from Italy Mina Malin Dominic Republic Abilai
Good South and Spice on.